Yeah. Kebido.
Yes. Maddest beat by the baddest producer.
Yes. Rabba diggy diggy D.
Oh yeah.
Avan Sans Davey. Rabba don don do. Chimuda pa.
My name is
Cast Chilli Beats on the one two.
Nene wine. Nene ne wa de janankwe. Ne wa le danankwe.
Remember where you got it from. Zambian music published on CO.
Twale dia kanunka no lungu Mazako iwe ni bangono Banga futike na iwe Isoke mukomboni Tizankala mukomboni Zinkalele ni mumayadi oh.
Bongo soka
Nine wine Nine wale seka nankwe Nale yangala
Tula bamwe na mulwelele bale balu
ye kumama we
bale balu
ye kumama
kumwe na bale balu
ye kumama we
mulwelele bale balu
ye kumama we
imwe mukampose she
ye kumama we
tula bamwe na mulwelele bale balu
ye kumama we
bale balu
ye kumama
kumwe na bale balu Tambila fia patari vale balumba
Oh
yeah Te kuromba mfaya Mutende ndaisha Buchibusa tabushitwa nolupia You will remember Ifo bonse wasula abandobe
Nabu Ine na yumu nankwe, konse nankwe, kuda nankwe, utrena nankwe Thinking ati ndi wakwe, dinankwe, nankwari nefyakwe Panganda bandi badi pakwe, ifyandi fyakwe, fyakwe, fyakwe Shafwe, luakwe, umuposhe kofe naba nankwe Mutende tasuka, foni tasuka, lileka no kutuma Ine shisafuka, nangulo kufulwa, njale kafe kutuma Jamba fio kufuma, muvi na pita, kono kona fuma Muti mochi di ule puma, muti mochi di ule puma Dubati ambila fepa TV ya pa, kwenkelela kubakulu alika pipi ya ba Hava pali denga nile sampepa, Kampala na ine tukaringana Shaka shoku fipulu banya, shaki shoku fifulu nganya Yava Ike Smeo, ama palo, yale isana yandungama
Iye kumama we,
bale balum Kumwela vale balumba Tuvatambila fia patari vale balumba Imwe mukampose sheko
Tula mipepela
Maddest beat by the baddest producer
Remember where you got it from Zambian Music Commerce.co